DJShowsta.com.
DJ Twist
SQ Beats
Kustori ya mujuni Banona chungo.
Bring it on.
As you know, kusizira sina pwele mushe juna. I code my side chick. Kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila pa room. Kule sekesha kumu pashize bige e boom. Hapa yankala spanga tere leba swine. Nika sleep off akaende ama ilo nine. Kelo nga akamba so zibe cheni sign. Kusankala koka something akamwamoka wine. Wangu na tuma na stata ya kaulendo. Tapuwa kambo chetu wa mamimu pwela na mendo. So I call jano kausa baby endisa. Nonvela chati sorry this mosin za kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chivereshi. Send my money back fasiro na chivereshi. Kana zimia chechi phone inocho sa mochi battery. Ninana pira status kana tume baki. But after some time ninatumira Natasha. Enzo mangisa chetu sisi paka buwacha. She promised to come with you paka buwacha. She was like yelo ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story izibi kachi Natasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No nicha ila video konje vela momo stand. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika yusinga yako. Nacho ati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutina eni kuluku. Nonuza sinza pwera spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Musa nifuntika bachi Natasha palitako. Na chipapatira no topping apoka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. 1 hour later nina mvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubiri wanda lama na chitonze la pa bed plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Mifuno gwira she goes like no we can't do this. Why you only fast? What it ambe koma movies. Nichesa na tini na diri time wapa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period. Niko G
DJ Showstar.com
May dogs I see you.